ndege ni kutekenye wangu wa siri, dunia barabubu nilishada kadiri. Kama ni mahaba tuyajaze na dini, kwani Mola ndio mpaji wa kutupa letu upini. Chaguo la nafsi, ugali matumbo daga, bado siamini umezeka na mimi. Ama ni vile siko na cheda kipindi kile, mpenzi kwa sita kunipa changu ni kupe chako ulichonyimwa. Lakini hapana jali naeza mega tukisolo, mega tukisolo. You see vile fundu lako lina hila, lishani pania. Please my mama, come to mzima, come to mabima, ni kushoma la vidavi came to mzima. Please my mama, come to mzima, come to mabima, ni kushoma la vidavi came to mzima. Ni enzi ni kuenzi, mapenzi ni utunzi, tulishane milele, chago langu la that la uzima na kifo.
Kama kweli wanipenda, tusije kugombana. Baby, kama kweli twapendana. Baby, tusije kuachana. Twende wote kwa wazazi, wakatupe ushauri. Baby boy, honeymoon, baby boy.
Siri, penzi lako limenifaidisha. Tena sikufichi, penzi lako limenibadilisha. Siku nenda siku rudi, mabaya yangu uyasitiri. Umenifunga funga kwa moyo wako, sijiwezi. Imani na ima yangu nimeiweka kwako. Ya wengine sitamani, yako minofu minaipenda, baby.
Shake your body, girl, like never shake it again. Want it, baby, girl, like never want it again. Let me be your boy and you dem hard, girl. You are my everything, baby, and I fondly love. I never care what I'm saying, never the mind. The way you break your body, baby, drive me crazy. I never call you, baby, I will call you my wife. Girl in my life, keep on healing my soul. Whenever she is this me, she never dismiss. Then who am I to make her dismiss? When I feel a heart, she comfort me. Girl in my life, keep on healing my soul, girl.
Fidi giadem, skata giadem. My name is Filuk, so do Fidi Abis.
Bula de don doji. Clan moja krundi hoda usio.
She's okay, 7 on the beat.